bangala munni gaaye munni gaaye pachi bangala munni gaaye munni gaaye pachi bangala munni gaaye munni gaaye pachi bangala ma tu chese bimbe la musubiji tu chese bimbe ma tu chese bimbe la musubiji tu chese bimbe se ma tu chese bimbe la musubiji tu chese bimbe ma tu chese bimbe la musubiji tu chese bimbe se kashimene katapana hache na hatero ngoro batiti okera mutibi kutapa kwi okumene kerebe tapa kwi kashimene katapana hache na hatero ngoro batiti okera mutibi kutapa kwi okumene kerebe tapa kwi kashimene katapana hache na hatero ngoro batiti okera mutibi kutapa kwi okumene kerebe tapa kwi chaza kama unapasa chaza kama unapasa kwe chaza kama unapasa zamani bendi pasa chaza kama unapasa chaza kama unapasa kwe chaza kama unapasa zamani bendi pasa uona kilinga nai vandu nchitakali takali kulinga kalia ngakali nakali moji mana uona kilinga nai kukena juji kukena juji kulinga kalia ngakali nakali moji mana uona kilinga nai vandu nchitakali takali kulinga kalia ngakali nakali moji mana uona kilinga nai kukena juji kukena juji kulinga kalia ngakali nakali moji mana tucheze bimbe katikati na wana nguvu wa mashati 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 huwa mashati huwa mashati huwa mashati huwa huwa mashati huwa mashati twende ni kwa DJ huwa mashati huwa mashati huwa mashati huwa huwa mashati huwa mashati twende ni kwa DJ huwa mashati huwa mashati huwa mashati huwa huwa mashati huwa mashati Tujeni kwa DJ Fuwa mashati, fuwa mashati, fuwa mashati, fuwa Fuwa mashati, fuwa mashati Tujeni kwa DJ
Na simba lo masimba dangote